Yeah, wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher,
teacher konde. Ikakumweteza kaliba mbilile mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwi mama ima konde
kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakumweteza kaliba mbilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Oh, so sorry.